That's him, Samojarecord.com.
Chiri Fantastic.
Duke Beat.
Ibaya unanikata sana
mama,
kizuri kwanza unanipa
nyumbani mama.
Ibaya unanikata sana
mama,
mazuri unanikumbusha
nyumbani mama.
Mimi nasema umenizaa umenilea madili hadi mazuri mama. Mimi nasema umenizaa umenilea madili hapo mazuri mama. Inende shule ma, konyo enkana ni ma, nchakula ni lima, Mungu akuweke ma, mabuzi ya goma, aeleze kuma. Nyani sasa najitambua ungela yako mbesi ma, ungela yako mbesi ma. Nyani sasa najielewa ungela yako mbesi ma, nina nsima ungela yako mbesi ma. Esima na dumu, waza na kupama, baka nimekua. Mimi nasema kibaya unanikataza
nyumbani mama,
kizuri kwanza unanipa
nyumbani mama.
Kibaya unanikataza
nyumbani mama,
mazuri unanikumbusha
nyumbani mama.
Mende shule ma, kojo enkanda ni ma, nchakula ni lima, Mungu akuweke ma, marusi ya kuma, aeleze kuma. Nata mama, nakupenda mwanawe mama kuma, nyumbani mama. Simzalau mama duniani kuna pepo pepo, wewe
kuna moto moto.
Kuna pepo pepo ni, wewe kuna moto moto. Mimi nasema wewe kuna pepo pepo ni, wewe kuna moto moto. Napogusa mimi, wewe mama yangu, mama ona pogusa mimi. Mimi tambaye matete tete simami mama, mimi tembee mimi, mimi kai mama, mimi simami matete tete tembee.
Amenilea nimekuwa mpole nimekuwa mcheshi bwana, amenilea nimekuwa mpole nimekuwa mcheshi bwana. Waza nimekuwa mnyonge bwana, ninajielewa mama, ninajitambua mama, ninajielewa sifa zako mimi nakupa mama, ninajielewa najitambua sana, najielewa sifa zako mimi nakupa mwana.
Yo bini atani ya pamoja rekodi sasa, anikiwa na Duke Mchomwa. Ansema tsema, kwa nini nisime, kwa nini nisiseme.
Mbasida na 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 na. Mbita se mama, mbita mani mama, na 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 na.
Mbita ba yulo bini ya wizi. Hey, don't you so much for this?
I'm a jerk.
Mindo bigi mi, mimo fani mi, kwanza mimi machanga mi.
We do ni kiwa.
Duke the mix.
Pakuwa ngoma kali kutoka kwa DachiMsafi.com.